guys, welcome back to another episode of Fresh and Clean. I'm your host Mzazi over here, and Keegan on the right of.
What's up, Mzazi?
Should introduce him there.
Oh, my name's there. Yeah.
Okay, we've come back with another Daddy podcast. Podcast me, Daddy.
Kudunda kudonjo.
The kudonjo hapa.
Yule ni na kuanga Rambo ka? Rambo diambo. Hama nisama ya naanzi. Rambo di kudiambo. Whatever, mtoto wambia ni aje.
So, how have your weeks been, guys? Kwanza na Keegan over here. I am going through a lot of problems. Na ni mindo nijiletea. Nataka mniombe. Hiyo ndio statement yenye nasema for my week. Nimekuwa quarter up in school. Eventually, wanasemanga siku za mwezi ni 40. Zangu ziliwadia.
Hii semester yenyewe ni moto as fuck.
Nilisha give up raha. At this point, mimi nilisha give up raha.
Ilikuwa tu vibes and inshallah, but sai ndo najua
sai
assignments zinafazi zi updateiwe na zitumwe mse.
Itabidi mtu tumie ma success card hivi mse.
Kila wiki bana ni kitu tu. Hii wiki imekuwa mbaya. Jana kwanza nikitoka hivi kwanza kulikuwa kumenyesha bro. Sio.
It was wet for a minute.
Manzi ilikuwa wet for a minute. Sasa nimefika home. Sasa unajua mali nashukia mko kwa basi lazima nipige kawoka kiasi. Sasa kwa nje nilikuwa natumia kulikuwa na mzae fulani alikuwa mbele yangu bro. Kufika hapo bro nilikuwa na apadol of water hapo hivyo. Sasa amesimama hapo na hesabu anafikiria nini taruka aje. Sasa kulikuwa na patch of grass hapo katikati. Niko na mzao wenyewe ameruka. God akukua yana onisa. Nakwambia alipiga split ile ya strippers. Kwa maji. Akachapisha gwado kwa maji. Dia!
Ndio naambia ngo. Nini zako yawezi takacha hapo na wewe. Ikawa jawa in the past alikuwa
we alipiga ile split ya mastripa bro,
make it drop isa
manze ungedhani ni kina kadi bro, alipiga split safi. Sasa mimi kwa kichwa yangu season imeisha, nasema wa umza wenyewe tu anaenda home na ngoza baridi.
Bravo.
Ili ya nani?
Ili ya nani?
Baba kiamu umekua wapi?
Umekua wapi?
No,
wanani. Chukunia.
This office cancer news.
Ilikuwa crazy. Unge mwana vinyo alikuwa mejamu. Anajiangalia tu hivi shati.
Mwana miaka tuta.
Ilikuwa crazy.
Lakini pia mwana. My week is being quite too busy as fuck. Enye. Wenye mnaingia hii ni tafadhali mshangwe kwa sili ya kustoa kijiji.
Enyewe. Unajua utakuwa na mimi huku tu peke yako.
Bro, if you're wise, you're wise. Kama uko book smart, uko book smart. Lakini, wewe chagua kutunezana naye. But regardless, years to resort, mimi naweza sema week zangu tu zinanitoa zikielevate kwenye ukweli. Mimi naweza sema sahi yani, si ati nimevunja moyo. Lakini mimi na focus on myself sahi yani. Design. It's all about personal growth at the moment. So, mimi nilikaa mkugundua lazima kazi ifanye.
Sisi so, tumeambiwa
lazima ufanye hiyo vera.
Either the youth ni kwa Pablo Escobar ama Einstein.
Wallahi the competition iko hapo between.
Personally
iko between between.
Mimi na deck kwenye finya la pini tu ndio.
Tafutengele.
Kuna mtu alisema hizo la pini mama.
crazy.
Lakini pia naweza sema nimeko engaged sport wise for a minute. Gym usually nimekuwa nafuta mara kadhaa. Zido ya swimming, like it's crazy. Na ni enjoyable pia. Eh, mimi kizangu zimekuwa fiti. Oh, kitu moja before tuende into the podcast, deeper post. We really thank all of our fans and especially everyone who takes time to repost, sharing anything to do with our podcast, from episodes, post, commenting, reacting with our stories. Big up to y'all. Tutafuta zile manduru za effect. Hizo ni zenye. So eh, na before tuende mbali, kuna pia mafans zingine. Sasa tuko na shida na nyinyi, but saingine it's very easy. Kila day msimsimsi na dai kukam kwa guest, na dai kukam kwa guest. For sure. We'd like it's very very nice to have guests. Lakini pia maze umesikiza episode hata hujamaliza. Umeona jina usha.
I'm your biggest fan.
Your biggest fan.
Give me a song.
You know I saw you. You can sing, bro. Like yeah. Interaction tuna take it deep. Pause. I'm a lot as it could do a pause session. So yeah, everyone when I fuck na sisi, thank you for that. Continue sharing our stuff. There's a lot more coming out. Social media manager to pia mekuwa na cook na mesema there's more coming your way. So mungoje to about to have a nice feast. And on that note, tunaweza anza na ma topic zetu za leo. Mlichekiaje the Omalay story, bro?
Because brother.
For me, I kinda was like, if that thing happened to me, ni mimi naona nje kwa kitu poa sana kwangu. Nitapiana reason yangu baadaye hizo.
Yes, unajua wow. nilikuwa na cheki as checkers mwenye sasa alikuwa anasema ati she dodged the bullet. But you know, he dodged the bullets, but you know,
he got
bombs.
Bro,
dropped the bomb. Bro, that was mad.
Like, udem ilikuwa. Wow, mi kuna level of disrespect enye. Like, mi mwenyewe siezi. Like, sina mali ya kuenda, bro. Unacheki. Niko forced to watch. Niko up
and bed.
Sezi rudi.
Front line.
Yani niko.
Alafu wachana na hapo.
Kuna pata view vizuri.
Wachana na hapo buda. After that, Twitter. The sister to the brother.
Yeah, you saw that shit.
Akena akisema, yo, bro, my brother isn't answering his phone.
Eh, we've been calling the niggas
people. Aka screenshots like his own messages zake anasema yo he's refused to answer his texts,
bro.
Alikuwa na shift asubuhi early in the morning anafaa kufika wera,
bro.
Lakini sister yake in as much as sikuwa naona haja sister yake kuleta story kaa hiyo. That's a smart move.
Yeah, you're naive.
But I
understand ndio concern hiyo. But
mbona uscreen?
Uita the Twitter. Na unajua time hakuna mtu anafikiria
kupata sema
ni cooking.
Atakuwa tu anaisha
na sema unless tunataka nifike hapo ni tried your workplace, your close friends to make you trace.
Hakuna mse na kupata.
Bro, na huko si wako.
Ndio maana
huko maneno ya kufuatiliwa drug nini
za fiki
tabita. Ukiona hizo zote zimekataa fikisha. But hiyo ni kumcook mom say. Hapo wanaingia
wana. Kuna social awareness na emotional awareness ni very important to say.
Bro, the mad thing about that thing. This guy was alikuwa ame unaona ile unajua kuna venye unaweza kana msupa wako ile umemrap from the back umemshika hivi you vibing
just before
ikatoka hapo umsali the show ile aliitwa
akamkiss kwa cheek, bro.
Na before hiyo ile unaona ile display bombo clad hadi amesema unajua unaweza kaa hivi sema ni tuko na live show ni punchlines nimwambie akuje stage asikie ni mzee amemuita kwa. I've been dreaming my whole life about this shit. Yeah. Shodi alikuwa hivyo na sasa kuna the love of her life hapo hivi. Eh, buda.
Bro, dem aliseti akingine hapo msiarasema.
Bro. Lakini pia mimi siwezi kudanganya.
Hata Jawaina.
Hata
Jawaina ni hivyo yes.
Sina shida na Omalay because at the end of the day game is game, bro.
Wow.
Game is game. Wow.
Lakini hiyo ilikuwa deep. Angechukua tu msichana mwingine.
Aje. Yeye hakutafuta msiye ati it's not him because utajuaje captain kwani event unanakufanya nini ujenda ujione jamaa na
kaona lakini ningetafuta tu kale kako na groupi group of shores
na pia
huyu venye alikuwa tu amekaa
kitu kizuri cha jifanya nini
cha jiuza.
Mbona wende mtu, unena mtu
kibaya cha jitembeza.
Jitembeza zilikuanga huko regular. Bro, misi na Omaleo's game is game. Umse nae, hiyo kutu alifanya ilikuwa ngori. Like, inge kwa another thing, hiyo silhouette yake was crazy. But umse pia alikuwa na hado lingine crazy pose.
Bro, unajuhu.
Buda, kwanza ile time alikuwa eh ilikuwa imecha bro. Unaona unashanga huyu jamaa pia naye. Man, Omale come on. 2 minutes. Eh hey, Buda, wewe kwa show hizi huyu jamaa nje kwa nimemtoka.
Bro, hiyo ni kwa watch. Kwa
alikuwa
yani alikuwa
first alikuwa.
Say first the questions me if your favorite artist call you
assist me bro.
Sawa, the bro.
Would you go?
Hey,
lakini very important.
You on my leave.
Mimi acha nikwambie mimi DCG. Hakuna mvenye like the perfect way unaweza react to that situation bro. Hauna mali unaweza enda bro.
But come on.
Hauna bro.
But come on. Say maybe akisikiza kwanza so hivi anasikiza anasema
so on
my leave.
Ako
nikipata chance hivi done.
Kweli.
So wewe unasema aje?
But and the shorty ali enda social media
don't let you
justify like
and enda ku justify tu watu wananitusi sijui nini
mimi
nakana the side of her story
was an apology
eh na
I have a crazy thing about
side of her story
you know Christiana
yeah
so kwa hiyo ni stream yake ama whatever
yeah
because at the patao shorties
Shodi
wakabonga na Kai. Alafu Shodi alikuwa before same the whole detail na everything as you nini. Ako she's out to biggest rapper. Lakini pia competition because like
yeye ndo anapewa compensation ama kijana ndo
pia atabote ni kana na exclusive story Kai.
Exclusive.
Ana uza kazi na makazi na za what the fuck?
Kweli.
Niko like
sana kili kwa crazy.
Yeah. I took my Z.
I'm going to pick the version of
but
na jaribu kwa devil's advocate up. Maybe pia ndio ile ya don't let your boyfriend do.
Tafuteni
pesa from the love of your life. Hey bro, man, I don't think it's only about the money, bro.
Tafuteni pesa usichanganye usichukulie concert.
Hadi si hapo.
Nasikia. Tafuteni pesa
ndio ni. It's not
about the money.
Nini?
Si ya CG.
Your stuff hapo kwa ya.
If your jury loves you. Respect si.
But
hey bro.
Eh hey, lakini hiyo hakuna respect alikuwa na.
But mimi naona simple thing. Well,
in front of
you near this. There's a good that is observable. Show that mentions as so. Bambika, but mimi konjo
kweli. You wanna be saved.
That thing happened to me. I'd be so happy. Nitakuwa sure. One of my fears imesha malizwa. Fear yangu ya kuwahi kusota.
The internet fame. The internet bro. Shame lasts forever.
No problem. Bro,
it'll last.
Unaona Mark Zuckerberg au mabilionaires wote? Nipe 2 years. Nipe 2 years.
Unaenda
bro. Grind, unajua grind. Grind.
On the low.
Hey bro, nothing yet.
Na low nimekuwa on fire na hizi ngoma bro. Kwani simi nipe hata vote of thanks.
Buda, kwa msanii unaona mali anapata.
Inaonekana siri tu ni kwa msanii.
Alafu yake
hadi mlisikia Lil Mine alisema kuna concert yake fulani imeanza ni flash out boobs.
Ah, flash now you never got in that.
Hey bro. Hey, wewe acha.
Hey, kuna places mute ame na security bro. Mimi mwambia mimi ni big deal mwenyewe amwamini. Mimi naona hiyo story from Amale, I think. And that's too same much. Mnaona ngaji history ya kama the place of themes to quantify themes sasa. So that to say man. The first thing hiyo stuff ya umevunjwa moyo umefanywa mbaya. Does it make sense for someone to come vent and rant on social media?
It's a mean
mimi nivunjwe moyo unione sasa niingie ji app nini Twitter.
Acha mimi
utakuwa
nipe anite kiangu. Mi bro naona anga like haina haja bro. Issue at the end of the day hata ukienda urant hakuna solution utapata, utakuwa tu laughing stock. Especially if you're a man, especially unaenda kuambia watu ati yo sijui nimeacha they need everything, who gives a flying fuck bro.
Come no on, one she cares. Was my world.
Najua, najua uko na friends, uko na support group yako wewe mwenyewe. Na uko na wewe mwenyewe. You ranting hapo doesn't mean that it changes the fact that kwa nini alikuacha ama kitu kama hiyo. Hiyo ni mambo yenu, no one wants to know. Sio tatuka tu memes to check.
Wewe unasemanga white is wana kuacha ubonge. Kenya ni ile ya wacha ili mtoke, really?
Wacha ili, wacha ili mtoke.
Chami mimi yangu, how I can express myself is hapo, nikipiga maparagraphs.
Najua, manini? Najua si kitu fun ya kuexperience, but bro, itabidi tu miisak it up as a man bro. Itabidi. It doesn't look good you as a man kuingi hapo na kwanza kusema, hey! Nimeacha jamii. Nakami
mtoke.
Andika ngoma, kuwa mcreative, wacha kuwa mjini.
Mineza sema like,
kuwa mcreative.
As a man, kuna like certain people you should confide in like kutoa feelings zako.
Kuwa na sama.
I take those people that aren't brought me there. And one of them was my shoddy. And this shoddy I've stayed with her. Ini, 5 years, mini shawana hapa.
9 years.
Na navy, tunapanga rusi bro and then, nasikia, was.
That's why you should be like a solid like foundation, your friends, your parents, your sister, ama vitika hizo.
Kwa na outlet. Atusemi atu unyamazie pia.
Go and vent to your bros, lakini bros nyo matrust.
Si atu wako na
bros ingine.
Sasa tipide nikiye, si mbalicheka kwanza.
Obvious.
Tanisikia. Numata mtanisikia kwa njia kweli. Mtanisikia kwa njia kweli.
Kwa njia za bro, let's matakwa
kwa njia. Bombo class.
Kwa njia, hey, hizo red flag zote ukuona bro.
But I guess, okay, it's not an easy thing.
Kupige tukambia mana.
Kwa njia kweli, amisi tukambia mana. Kwenye ukweli, najua si kitu rahisi, but one thing we need to end it for a lot of things in life. Acceptance. Stage
hizo stage lazima upitie one by one.
Acceptance is
acceptance.
Ugumu, lakini it is the vital step. Ukisha accept to
kitu I think enye watu wanafojifunze ni kitu moja. Ufai you expect anything from anyone. Unajua expectations ndo huwa zinaku mesa.
Lakini ya
juli kwa like ulikuwa umesema niko
na kaka umeiva.
Afadhali.
It's good for me to go through these stages because at least was looking good bro.
So mimi naweza sema uishi na expectations zako. You need to lower your expectations on anyone. No one owes you anything in this world. Sister yako, brother yako, your friends. No one owes you shit. So, akiamua kukutoa, kutende mbaya, wewe tu kubali, unajua. Dunia inazunguka nilikuwa tani yako. Yawa kukula L. So, it is what it is.
Fresh and clean. Nini, usikimbile revenge pia. Tuachie sisi. Kuna ingine tu tunaweza kuwa kuna mtu atapewa karma. Tunaweza nikipewa mission yako niende kupiga karma nitakusaidia. But wewe kwanza don't rush for accept. Lakini sasa kumechezwa mbaya.
Kubali tu.
Na
usikimbie yako sasa.
Usikimbie tu the next one haraka.
Usimsi.
Very important vital for man like PTO stage ya. Meo heartbreak tu moja. Heartbreak tu moja lazima
upigwe. I say this. Na mimi naambianga mabros wangu wote. Before at least by 21. Sasa na watu kuna wengine walishapita hiyo. But before 25, a proper heartbreak. Na mimi ikienda kufika na japatwa, bro mimi nakuorganizia. Ile yani type yako for sure.
Hey.
Because it needs to come early. Because if you don't bro, Ayayayaya. Kwanza ushaona wale wa 30 huko. Ikiende ile wale ma wakubwa kiasi nyenye napiganga baadaye. inakuanga terrible.
That brings me to another story. So nilikuwa naona story flani ya this nigga alipatana na shule flani like when they were in uni, alikuwa nerd na huyu shule alikuwa outgoing. So like ushori akamwambia na mdai nini, wakaanza kudate na ili work for a while, wakamaliza uni wakaoana and they started a family like 2 years down the line. Shori akakuja tu akamwambia siku moja like, nataka open relationship, I am not ya, yani akamwambia ayuko satisfied na sex life yao na anataka wa nini inaitwa wa explore,
nitaenda gym
kuna explore different
open avenues. Tunafungwa dirisha AC milango, I'll open the car door for you, that's the open
so mse akaingia sasa hiyo mode unajua like alikuwa his first girlfriend so ilikuwa like crazy for him, akukuwa na understand ni nini anamwambia. So like ako like wa santa like, amembega na mwambia tutakuwa better tujaribu therapy, lakini udema alikuwa asha make up
eti therapy make up ndimo hapo na dinyo
love one it ya
therapy aji therapy
yani alikuwa willing to make it work na cheki set ya kukua akukua mijaribu ama nini alikuwa willing. So fast forward udema kamwambia haiwezi, lazima tufanye ama ikuwe divorce ama divorce eh. Alimwambia ni either we open this relationship or we divorce. Sasa siju yako kwa nataka kumluza akakubali but akasema alikuwa shambulizi tayari so akakubali hiyo story na like ya kaanza tu kucheza, akarudi kwa habits zake za kitambo, akaanza game. Sasa kenye walikuwa wameagree za kwa hiyo open relationship, don't tell me una meet na nani juu ita hurt, juu alikuwa ameshamwambia alikuwa na click na akasema the first month bibi yake alikuwa over the moon, alikuwa too happy. Hiyo kitu sasa ina msinya ako like mi hapa na struggle na depression, niko karibu ku date and it's the best, the happiest ameshaimuona. Yote mwenye huu bibi yake alikuwa amesawa, amekubali open relationship the first month, so ana sleep with random people. So fast forward ikafika time niga sasa si yake endelea, akaanza habit zake za kitambo, akaanza game, akapatana na shule flani, wakaanza tu kuclat, akaanza relationship mpya na huo shule mwingine. Sasa huu bibi yake anarudi anamwambia aje
bibi
si niko bibi yake bibi yake anarudi anamwambia anamwambia sasa ati wana anataka wa nini wa waende therapy wa yani wa sawi history yote wa start a new page. Akasema yeye honestly hakuna
venye kitabu ishachorwa, no new page
juu hakuna venye uta expect you nigga
you make me this way
wewe ingekuwa wewe ni your shoes uni dem mwenye mmeoana bro, alafu anakuambia mimi niko unhappy na sex life hii bro, mimi nimechoka, nimezoea, sijazoea ku be closed off to one person, nataka ku swing bro,
I have 15 personalities, chagua
leo naweza kuwa Rob, naweza kuwa Ken
ishinane na gotta go.
So we imagine situation kai yo bro, unaweza do mimi personally the time tu tafunga huo mdomo tu useme sijui ati hii sex life sijui nini na nataka open relationship, hiyo story for me niliona hapo tu, hiyo story ni kumisha
mimi naweza sema like
ilikuwa isha
na ilikuwa marriage,
ilikuwa marriage bro,
before mifike like hiyo point ya hiyo marriage like mimi na feel like dating wise hadi
and I think pia wali rush pia
kama nafika 2 years hadi kani 3 years means like mfanye hiyo schedule imeza fika kwa mbele patane ile
na sex life ni kwa compatible
na vitu zingine bado mse alikuwa na experiment akajua asini mshafika kwa marriage sasa eh but this guy
mimi one thing is past matters, I know having a past doesn't mean it defines you but
Sasa wewe niambia
kitu ya kwanza pia remember if kuna forthcoming Apple doesn't fall back on it. Tuanze hapo.
Uweze expect from an apple tree angushe mango.
Najua.
Mangoje embe kwa chini ya mti.
Chini ya mnazi. Hey! Kwani wewe?
Anaacha ni.
Ujisabu. Wahenga wakukosea yenyewe.
Waliposema. Eh? Usingojee limao chini ya mti wa chungwa. Unielewa?
Lakini unaweza angukia limao hapo lakini unaweza jidanganya at least.
Ah. Taki ile kali, taki ile tamu. Niko ndio kweli, mimi naonanga as in acceptance is very key. Like seasons and people do change. Hata niseme
hiyo
ni kweli. So if the change has happened, mimi siwezi sitaka kuzuia baraka ya mtu. Hapo kwa sex life, mimi unless ni mtu aseme labda nataka kuokoka. Ji labda ni overdo. Mbado hizi. Lakini a serious note. Maze kama miss imekata. Mbona nishinde hapa tio?
Kutafuta.
I release you.
Oh bro. And I think hapo ndo another thing that inakuja. I think ka for anyone regardless wewe mwanaume uko mwanamke, jiheshimu bana. Know your worth. Tayari mtu anakuambia sijui ati tufungue hii relationship. Hawezi kuwa hapo tunaambia tufungue hiki, tunafungua nini? Kwa nini mlango bro?
Niko na swali ya wazi. Nataka tusikie to something eh. Nini nataka kila mse atupe ile point ali realize yenyewe. Hakuwa alikuwa amejikosea heshima. Akagondwa his worth before things went haywire extremely. Moments. Na gwara donda sijapona. That's how it grew. That's how it died.
I think moment moja ni ile time enye.
Minataka ile the eat moment.
I think eat moment ni kwa nandatiko seishi. Iko. But siyezi sema ilikuwa extreme juu. Mi uko ule mse, siyezi kubali nifike hapo. Siyezi fika ile point enye, niko down bad.
Umempenda.
Hey. Kukua like nimempenda ama anything. So siyezi fika down bad. Wow. Ati nikuwe ati ile, ati na text, reply, mi niko hapo tunaendelea kuziskum. Wongo, sijai fika hapo. I think nakuanga na ile respect najiuliza nachukia kwanza kitu moja ni nachukia kwanza
ilikuja wapi mimi nataka kujua source ilitoka wapi ndio ukapata haikuwa ilitoka wapi nini ilifanya ukakoe the god was up ukajua respect is key
so hapo towards early this year kulikuwa na I was talking to someone alafu like haikuwa like ilikuwa talking stage 2 but sikukua pia nataka ku rush things juu nilikuwa unsure si ndio so like ndio alikuwa narusha hints hapa na pale but hazikukua naweza sema aje hazikukua concrete to me sikuona kani concrete nilikuwa naona tu like maybe anaongeleshanga watu
maybe she's been friend
ako tu friend. Jisipendi kwa assume pia kitu ingine. Jano kuhindi. Watch assumptions mtu wangu.
Risk it.
Usijiona tunajua
kuhindi. Bro, you have risk. She likes you. Go for
Wongo. Risk. Usianze sure. Kuona chana like photos zako zote unazania na kudai. Labda anafanyanga tu hivyo.
It's just a photo.
It's just a photo. Labda photo ni deadly. Whoa.
See, us niggas and hoes, we don't speak like this, you know? I mean.
So. Ikafika
she loves me ndio maana na like
tuliko tumepanga some meet up hivi then
way on
ikafika that day akaanza ku pretend nika hajui nika like there's nothing that's about to go down so mimi nika kwa like taken back niko like rah bro unajua hata si mimi ndio nilianzisha history yote. Si mimi, na si a must by the way. So mimi nikafungia story hapo tangu hiyo day enye
tulikuwa tumeet alafu akabei. Mimi nilifungia story yake hapo. Na I never went back again. Sababu ni kujiheshimu juu. Nilikuwa nafikiria nianze kumtext ati, are we still meeting today?
Inakuanga, red flag.
Si hadi kwa najua. Wacha jipanga.
You're not a victim.
Lakini mina, in my prime days of abusing substances. It was in first, come on first year. So every time tulikuwa tunaenda like hizo sides za west, blacks na mamori wangu. So kulikuwa, lakini reason ya kuenda like huko west. Blacks. It wasn't for you niggas, I'm saying.
Okay, bro. That's not that he's trapping with us, bro.
Wapi?
Wapi? You guys are on a mission.
I was on a mission. Kuna sheriff flani hapo like
locked in bada.
Yani ni ile
ilikuwa that deep.
Unaona anga like hizi ma movie ati ukichegingi like them. Unaona vitu zikienda slow motion.
Unaona tu anatanyona tu. Theme song.
But namuelewa hadi mimi nilikuwa hiyo point. Lakini nilikuwa nini nifanyikie hivi. Hadi mimi nimeona mtu nikaona slow-mo.
Kwa Chris. Tulikuwa tuna, as in vibe ilikuwa immaculate, but lakini there's a point to realize hadi vitu nye. Kuna drugs zingine nilisema stay fanya, lakini yo, si
ndio kuna tumia
juu yake tu. Na sikuwa nataka kufanya shit.
Kijana alitumia velo. Alitumia velo akahara.
Sikuwa nataka kufanya shit kaa hiyo.
Lakini so mkubali ulifanya velo.
Ha?
Don't.
But if you spell velo backwards, it's love.
Nice one! Hey, bro! And you only come and come out. Yeah, I had to check. You only come and come on notes.
Baby, do you pop?
No.
But now you see for you.
This is love.
This is love drug.
Her interest ilianza kwa interest zangu. Msi hapo unashanga.
Because switch tab is all personal.
Bro, unacheza wimbo unashanga. Hey, how do you know this
me
guy?
Me too.
Nothing, just...
It's
just
my dog, though.
Just my dog, though. I just listen to
bro, him. Bro, you see, like this guy, I discovered him 2014. Underground.
You see that album? Oh, Bobby! That album.
You see, Nikwa, from accounts, bro. I made the highlights.
I don't know Ningo Magani and I
say hey, the weekend. Hey, man. Hey, bro.
Kumbe, I was knocking in a door that he had the... It was not
ilikuwa vacated kitambo.
Yeah,
nobody was home.
The feeling wasn't mutual at all.
Mm-hmm.
The feeling wasn't mutual at all. From that day, bro, I took a break like for almost 6 months. Yani ni like
unafikirie mimi nilikuwa mjinga.
Nilikuwa
mjinga tu
that day.
Unafikiria tu maisha yako msi.
Na kunanga kitu mbaya for a nigga ku realize like fuck nimekuwa tu mtoto mjinga like nimekuwa tu nikifanya ujinga bro.
Oh eh boda inaitwa love ati alikuwa anatembea na slow-mo.
slow-mo
kwanza hiyo time ilikuwa na flex unajua saa zim hiyo squad ilikuwa na hang with au ilikuwa you got my guy bro.
you got my guy
msi. Sasa tulikuwa na pull up, yes, na pull up hapo na moti. Lakini tukitoka, najua tukitoka hapo, mi naina napiga steps zangu. Taona shika match buda.
Walai!
Bro.
Hiyo ni love crazy. But mi wana bituka hizo pia, zina kuanga like, ni bitu tu lazima upitie. But adi mi nilikuwa kwa hiyo stage. But yangu ilikuja earlier. I think nilikuwa high school.
Hey. Lakini from that
mi yangu ilikuwa obsession, wachana na yako bro, yangu ilikuwa obsession, yangu ilikuwa serious.
Besides yote ni ilikuwa tumetoka record podcast ile the it was like a day after Bakdiano. XJ kanyaga west after.
Oh, nakumbuka ile ulikuwa skeptical kufika west. Memories.
memories alikuwa anaingia hivi wasa anapiga chucha
anaingia hadi tukijia sana kwa tena pole pole alikuwa
alikuwa simpata ile ujinga nilikuwa nafanya huku alive. This place brings back bad memories. Lakini at least you had.
Shout out to you, Shodi.
I'm a better man.
Well, shout out to you.
Manzi amekumik better. See, at least unaweza sema you took something from.
Lakini ukimwona sasa hivi hizi mlanga. Say hi to her.
It's over, isn't it?
Hey bro, mimi acha sasa niwaambie. Eh?
Ni kwa Kenodhi.
Hiyo jina ni yangu. The Coral's Mid.
Capital.
I was the capital.
In all caps.
I was all caps.
Bro. All caps, bro.
Nini at least My situation is this, eh? She had a guy. But that guy wasn't meant for her, you see. Who was meant for her?
You!
Like, I don't know.
Panze your story, I could jifikiria wendo, I didn't know the perfect fit.
Now see the crazy thing.
Bloody fuck.
Insane. Tuliko na crazy vibe with you, Shodi. Yile sasa imeshika point ya. Even capped at the bestie, bro. Ikaisha nile ya sasa informal formally talking stage like if she'd be someone I'd feel some type of way and same case for her. Now crazy thing, yeah, li lead on to a breakup of mine with one of her friends. She was a third party mimi kwa na Shodi flani best yake yani kama Julia Kiumbali they used to do this kakao like it was great. Sisi ni type H and everything yani inaingiana hivi. Tukiwa pamoja bro, ilikuwa too crazy. Sisters wake, amenijua. Alafu, Masake pia bro, mamu knew me. So even like, nikiyama kukuja, misi, nikiwa hiyo area kama tumelink nini. If I was to come to pick her home, hakuna story mingi. Siwa kwa na mundati, come on, mambo iko sawa. But now the crazy thing, bado ule manza ako, ni silewi. My brother, at least me, I was young. Sasa, her birthday, bro. Nikasema, uyu anajua kena mpangia?
Ajui.
Ajui.
Wende ajua na mungu.
Anajua? Ajui. Ata sijui. I was in high school, bro. Sijui adi mikuwa ni watu wapi. But si saving yangu ya shule.
Yes.
Kuna tu dole nipata pia alafu nipelea. Mbona msichana afisikie poa?
Nasema I can give you the world but the other planet still see.
I was in a different place. She stayed in the same location. Just pali tu hapo. Ilikuwa ni sema pali alikuwa nakaa nikasema sitasema. So yeah. Si mbali tu. Ni place ina make sense. From where I was. So, mimi nikatoka place nilikuwa, got her a cake.
Wow. Wee!
Hey. Like, internally, ya likuwa
mili. Hey, buda, muna vumi hapa.
Hey,
muna vumi. Hey, see you.
Nika buy cake. Yes, yes. I think I also got chocolate. What else? Yeah. Si kumbuki? Lakini, sinane mtajiza.
Na we ni enye ulikuwa kinuni.
Bro, love!
Emi ya wenyewe.
Love.
Walikula hiyo cake ya di na buwi wa.
Nimi mesikia story. Nimi mesikia. Wacha ni onge.
Onge.
Nimefika mta. Nene menifungulia sister yake. Haku, alikuwa na nani? Boyzo wake. Mwende mjua kuwa mishika simi yangu.
Hey.
Kasa main surprise. Nita mkuta.
Hey.
Universe is aligning with my goals, eh? It's not even Delulu. Delulu is respectful.
Wow.
Yes. Sister yake anajua alafu sana ile. Ushiona tu mtu amekufungulia akona huruma. Akona bond. Nikali wanataka niambia akona bond yake.
Aki hata ange build that ally, angekuwa na uwezo ange.
Aliniambia ametoka atakam. Sasa mimi nikasema aki when she sees this.
Aki atakuwa gas.
Ni yola hapa. Yola hapa fast.
Hii aja.
Mimi najua
nani. Anaskip tu alikuwa de Lulu as fuck mzee.
But at least kuna mtu alikuwa lead na unacheki. Ju ni at some point alikuwa confused pia ya juu ni side gani atachukua unacheki.
Shit.
Sasa mimi nilikuwa pia ni ile ya.
Ilikuwa. You're
dealing with a boy, I'm a man, you get me?
Hey! Hey. Let's compare, we are not on the same level. Like, I just leveled up.
This is the nigga you're talking about? Come on, I can give
they
you a whole other
one. Me,
you they can't talk to me.
You can't chat to
ask
me.
Ask me if he's dark and I want to be aware to talk here. Surely, if you talk here, at a jersey, I'm going to talk here. Nadi nimesa nimesha fundo story nikuelewa. Mimi nangoja tu akinipigia simu anje. Aki.
Exactly hapo kwa mla. Sijam.
This don't pay ikike.
Bro.
Wow.
Did they call ever
call me? It was kind of jioni.
Yeah.
So ara
ushanipigia.
Ningia. Sasa nilinja kwa mkono wangu. Kwa nana ajia kwenda huu, njini kwa pia nipiti, nukwa mesema atapitia huko.
Eh.
Sa mini mepitia, juwa lu akwa nakamba, hili kwa pia another reason.
Oh.
She was staying close to my uncle's place, so. Niki huko tu nasema, nimepiga hivi love, nimeatumana another love of my life. Narudi tu nikiwa, kuna time nimerudi hapo hivyo, au jawana sanganga. Ntaka chini naambia uncle langu story siku moja. Kula hivi kanyama.
Mwabe nani.
Love of a lie. Sa mini meka hivi kejani, nina nikona. Adi mkwa nimesha zeo story nikwenda aja tutu. Nimepigiwa simu hapo, ameniambia story sijui nini. Aki uko wapi, adi naza kuja pali huko sahi. Sijui nini, ako hapo. Na hiyo keki najua kila mtu alikula.
Alikula keki ya pala.
Ya mimi nikula keki.
Eh?
Ali make sure amenunua the following day.
Akakuletea keki ya.
Akaniambia hapo venye everything me and her destiny. Lakini hiyo tu journey home. Hey. Aliambia hapana.
It can't be. Oh no. This can be.
Je, kuna time tulipotelana alafu Jimmy amerudi aje. After KCSC. Okay, KCSC tulikuanga. I think the time tulipatana ni time ya KCSE results, but hiyo time tulikuwa chafu and everything. Juu nikienda kwa uncle langu ilikuwa rahisi sana, ajue niko area. But yeah, the Kenodhia died, before nitoke high school ilikuwa ishauliwa, but bro, mi nakumbukanga huyo mzee nasema, huyu mtu ako na special place kwa roho yangu. Either side ya kuumiza na Kenodhia. Yaani yule alikuwa, ukipata fala na nyorosha.
Na nyorosha proper.
Aliwa relationship yangu. Tuka convince ni kakwa tunenda kuwa yake. Yake tuka stumble kidogo. Tukaifanya shake. Lakini sasa.
Una kula kiki.
Mzee. Bro. Experience the Kenodhia early. Ikutoke. Iishe. Because hey, going forward bro. Lakini unangaje, the big thing ni. Miss yonangi hata. I don't. Yonangi simping as a bad thing. The bad thing is the disrespect that
and that comes
and then kukuwa na hiyo thought ya bro, okay, get it and akafiti and but bro, it's not like see the whole world literally right, the right one hata kufanya hivyo.
There's plenty of fish but I just don't chew.
Yeah, mimi niko na yangu.
Yeah, miss days.
Mimi niko na yangu. Miss days samaki zingine lakini pia nisichubue samaki kumbe ni pirana. Nadhani nenda kuikule na niende ni kule. Bro.
Na mnaiseme hivyo, nadhani mimi ndo niko na the special fish hapa hivi. Mimi nilishapata fish yangu.
Kwenda huko. Juzi hapo nilikuwa.
Guys, you know this new year.
But anyway, shout out to people who started the year single. To maintain hivyo. Wenye mtapata love.
Si maintain hivyo.
Lakini pia kuna vitu zingine usibebe sana kwa roho.
Hey.
Heartbreak hapa pale. Ni a long, it's all part of the process.
Si usijam,
usiende sana.
Utaongea na watu hata uone yako ilikuwa easy.
Eh but eh yako kakenodhi akaliumia.
Eh lakini yako ilikuwa dead. Mimi ningelia bro. Ningejua kula keki yangu. Fuck bro.
Ya mimi si nilikula.
Hapana. Wewe imagine
ndani nilikula.
Alikula kwa bei yako mzee alafu akapiga hiyo
kitu. Na uchali yako sana kupenda.
Wallahi. Hebu nipe ingine.
Lakini we just started your time ni kiasi kuna kucheza rugby.
Eh.
Sio mzee mwingine alikuwa anacheza rugby.
Wallahi.
Apate ilikuwa kubwa.
Eh. Ngeza ni hiyo chocolate hapo.
Niongezee kwa chocolate.
Eh.
Anyway, nakupenda.
You all come from somewhere, isn't it?
That reminds me.
Take up or before the let. Tunaweza weka hapo vo box. Mtuambie pia nini dust zenyu zimekuaje? And mazee reform.
Ati nini waambie? Nakwambia kuna vitu zenyu na konga diabolical. Una umechekea hadi leo nimetumia big word.
That's the only thing.
There's no other word that can frame that situation. So, nilikuwa napitia tu hapa hivi TikTok. So I follow this nigga flani anaongeleleanga stabbing cases za youth huko UK. So he was talking about nigga flani mwenye aliuliwa when he was just 16.
I like mine obsessed clingy.
So alikuwa in love with this show. Similar case na wewe akona nigga mwingine.
Bro.
Alikula keki.
Alikula keki hata yeye alifanya. Hata niombe mdomoone hata yeye mali ali micro move.
Je, mimi nilikuwa napendwa zo.
Ah, uongo.
Mimi nilikuwa napendwa.
So. Uniga. So uniga akafika huko hivyo. Saa ameambia masaki anataka kutoka. Ameambia tu kila mtu kijani venye anapenda girls wa wenyewe bana. So everyone in the family knew Uniga anapenda Usho riwa chuo yao. So this bitch was involved with a roadman.
Mm-hmm.
Who was slightly older than them.
Yeah.
So on her birthday, wakapanga kupatana. So the Shile was living in South London. Kijana akapiga trek mpaka South London. Kumbe ilikuwa setup bro. Kupigo hivyo setup bro. Amefika hivi anapata ameongojewa bro. Ameongojewa na nani? Boy wa ule.
Oi. 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 Ama mimi ningeamua. Ningeamua kuingia design.
Alafu waka pull up na skanks na clubs. Jana wenyewe akatandikwa. Akadungwa visu.
Oh, run your piece for.
Akadungwa visu.
Will you leave that Jody?
Neighbors wenye walikuwa karibu na mali alikuwa stab ndo alifukuza wao mani.
Maliga.
Sasa venye wanatoka, huu ni boy wao msee venye anatoka hivi. Kamera ina capture na huo Shile anambebea his bloody shirt. Imagine. Huu niga
she loves him.
Akapelekwa akapelekwa usi
I'm a stick basado literally
symbolism, you know, blood red love
wine Valentine.
Come on, we imagine venye boy alikufa na heartbreak
alibado
stab nzaya dead.
Come on,
aku recover.
Come on,
his last words were mommy, I don't want to die.
Akisema mami alikuwa anaongelelea Masaki ama
shemeji. Masaki kwenda huko. Yeah. Unaweza kukenda kudedi ufikirie manzi yako.
Umeona manzi yangu.
Lakini mimi naweza kufikiria manzi yangu nikiweza dedi
unaweza. Lakini kama hiyo ni crazy.
Imagine
crazy. So guys, niko na special announcement. Tuko na mse tulikuwa tunategea special feature ya close pod. Man's like Panani.
Lakini chini ya maji.
Umepata tukiongelelea moment tushai kula kadust kidogo hivi kabaki tumeanza kujipia self respect after hiyo. Kuna time umekula dust kabaki umejita mkutano kando.
See, you let me think about it as you continue. Dust.
Chini kidogo hivi. As in disrespect kabaki sasa umejikalisha chini kajambi hapo nilikuwa kinoje. For example, kuna mtu hapa hivi amepiga story.
Nice.
Alikuwa anajaribu
kubug
them ako kwa relationship hadi akam spoil. Kumbe alispoil couple.
Sasa mimi unajua mtu kama unajua mimi nataka yako
kale kai school nilibali kimejita mkutano.
Ngoja. Acha ongeeni niweke juice kwanza. Unajua kama kuna juice ndani ndio nimeingia. Na ile jua iko huku. Na ni baridi ile jua iko adhiriwa.
Alipo tunywa na jua huko ni adhiriwa.
Mtendia cha mkitumia tu cheat codes. Cotton candy stays up cotton gum.
Weird moments in life.
Mi as in kamkutano. Mi Akim mpaka wa leo manze nikiwa class 7 niko na crush manze. Sijui niseme jina yake.
Haina shida. Shout out to her.
Niseme jina yake. Good day sijui mwana. Tangu hiyo day tangu ni manze KCB. Alikuwa anaitwa Cynthia Wangari.
Alikuwa
ameiva.
I know her.
Si alikuwa na kanga, alikuwa na kanga.
Exactly.
Kale ka dress jingi.
Exactly. Hey, alikuwa green chocolate
na mjo.
Chocolate.
Ni Lenski.
Si sana, ni mjiliaji. Ajaba.
Alikuwa ameiva.
Alikuwa kwa mimi tenge diti.
Ndio?
Bro,
just in one time.
Ode mali kwa meiva. Sasa simi ni meweza klaseti yangu Polak! Nimejenuwa bi high school.
Wacha kwanza ni kijuisi chini.
Nikapata nana
kitu inaitwa mail. Sina ajili ya kuchonga mnaandikia shule next up.
You know.
Back in the
day.
Niongeze kidogo. Wacha nikule pause.
Na hiyo siku za kapo na nina nikwambia ilikuwa inachanganya. Mamels tulikuwa tunaandikia na bro.
Mamels ilikuwa unapiga ma RCG.
Unaifikiria.
Sasa sikia, unaona? Sawa. Walikula keki pamoja. Lakini mails wetu tulikuwa tunaandikia na bro. Hapo si ndio ndoa ilivunjwa. Hapo ndo ilivunjwa ndoa yangu. Tulikuwa tunaandikia na mails na huyo. Huo mtu mwingine hakuwa anapata. So mimi pia nilikuwa na mimi kiasi. Kimi sana ni lola.
Continue.
Yes.
From where I left sasa. Wadao sasa nimemaliza term 1 pale form 1. Nimeenda midterm. So tulikuwa na best yangu church alikuwa anaitwa Dave. Unangamu. Sasa nikamwambia Dave fanya hivi. Kuna Dave makoko sasa yako class 8. Na Dave niandike email moja polite umpele fanya nini umpele.
Hello.
Nika mail sasa. A full effort. Nika kunja kama arrow. Si mnajua vile ilikuwa inakunja kama arrow. Nika staple nika
to
see pia.
At the times kwa juice.
Come on.
I had no idea.
You know kiss me.
Mama nzee nikamwambia.
EXO.
Pelekee Cynthia wanae ako 8 green.
Hapo wamse ana saving mapaper mse. Kuna paper zingine mse amesave.
Hizi ni za
green. Chafuka au fake chafuka.
Sticky notes.
Kwa nini kama ilikuwa ni sticky notes? Bye na bro.
To sticky
notes. Library.
Sasa hiyo
library ya shule yetu hata si vitabu ilikuwa ni promote. Ati zile za ina unless nile wekele kitabu ulipe ndio
but
nyambi ni kuna ka finance yo library mails
used to reserve
so paper una buy
ancient bro
kuna stamps una buy alafu bahashas sticky notes bro I swear that was what kept our library afloat
your stuff hadi ulikuwa unaambia like ulikuwa na pinpoint as nyoka ile writing gori.
I've always had a good idea, you know. Miss Day Chongea, I'm
saying.
Mine likuwa lakini.
I'm saying before andike, lazima washe mkono. Jione ukieka mkono hivi
na lapu.
Ay, buru.
Umonele ngoma ya Ghana. Ile anakuanga, anaandika hivi kuna tu
moto.
Story of my life, come on. Come on.
Inshallah. Wacha tumalize story, umestepo. Umestepolaro.
EXO.
Uka, ikaendaje, baro ilifika. Baro ilifika.
Kaya niwambia, ata awa high school ata nidanganya.
It's only you. Mimi ni wako. Tutawana watoto mtaku. Mimi nikanika na bamba kwa polite.
For more.
Mimi wanze yo demo alikuwa mimi.
Alikuwa mwana wifi.
Shout out to you.
Enyewe
mimi ulinichanganya.
Nitafute tafadhali.
Ulinichanganya.
Nitafute Cynthia jameni. Inaonekana.
Bwana,
hizi ndio ja dust to see. Kumeja dust.
Yani Simpson
anaona. Simpson anaona. Anataka dust.
pombo club.
Alimedhani ni hizo msamiati zenyu. Unajua tena nasema kiangalia ceiling sana shindo hiyo dust dust rada. Mwanzo DM lili simple I swear. Hata sikumaliza. Nilimwambia tu I love her. Aliniuliza do you love me? Nikamwambia ah, aliniuliza do you like me? Nikamwambia no I love you. Kona nimetumia nikatumia thumbs up.
Wacha uji.
Chango hiyo siko.
Wallahi andesho. Eh, alinipa thumbs up.
Kwani
dakika mbili tu ni profile.
Sana na funky.
Wallahi alikublock.
Nimeblock manzi.
Funky anaenda aongelea shida maana anauliza fuck. Anatafuta memory yake mlenda mlenda mshule gani? Anaambia eh shuleni iko aje. Anaona madem?
Anaambia ah. Nataka
please have me wife.
I have one.
She's doing KCPE.
Cynthia Anna
eh? Asome apate grade.
Oh dear my.
Hakuwekwa
block.
Oh dear my likuwa
pe. Hakuwekwa
block.
Ajeni an block. Hata nilipoteza namba yake. Sina na grade.
Wewe mbaya.
Mimi naweza taka tu kumuona.
Mimi mbaya ngumuni.
Ah umulize.
Guys please.
What did I do wrong?
Hata sitaki nataka tu kumuona.
Closure. Nataka tu some closure.
Cynthia. This is fixed an interview from our boy to you.
Ama ni tamani na sijui. Sinaweza kwa nini? Ngila tu sina ubaya.
Kwa sababu ngoi mpaka mili.
Ah, naamini na unajua ina na kwa nini alafu naitwa panani pale. Pan ni text tu. Lakini ndio mambo.
Shout out. Lakini yo nilijitamkutana nikasema
never again.
Nijikute. Lakini hiyo ilikuwa crazy. Unaambia mtu I love you alafu unacheki emoji.
But
your thumbs up.
I love me.
Let me say I was young and stupid.
It was symbolic.
I was young and
that was symbolic. Thumbs up inamaanisha aje?
Jojo.
Kidole moja inaangalia juu. This is God hear our prayer. Hizi nne. Let me love him the way he loves.
Eh bro, it's never that
you do mbali.
Unse ne. Eh. Yo mwa zaaji.
Mwaambia chipli.
Yo lo mwa zaaji.
Ya fadhali ile. Ati
doggy dog.
Bacha. Yo. Anajaribu kutupigisha kona.
Hii umetoa wapi?
Iza hii.
Dueleze. Leo tumekubata, leo tuachi. Leo tuachi.
Simliacho.
Eh. Sawa.
Umeguza, umeguza
roho. Hey man, lakini mimi nasema ngaji, shout out to any experience I've had. All my lessons. Eh, bali tumepatana man, mumeni shape. Pia mimi nimewa shape. Lakini eh hiyo naweza. Show this for Warus, wanakwanga. Oh, naweza sema mumeni shape kweli. Central sisters bro wanakwanga kind of tricky. So, naona before to wrap up, tutaingia to our hot seat segment. I'll make an announcement at the end of the podcast. But for now, we'll be finishing off every episode with a segment called the hot seat. So mzazi, tuambie hot seat ni nini and then take us through today. So today. Nani yako hot seat? Panani definitely yako hot seat. Fanya winter kwa hot seat. Next week mecheza rock paper scissors. Ni wawili tunamnya atakuwa hot seat.
Gwazi. So hot seat segment yetu tutakuwa tuna choose like between our cast ama guest mwenye atakuwa hapo. We'll be compiling a bunch of questions that tutauliza hiyo guest mwenye atakuwa hapo ama sisi kama members. So after a month after she recorded it, which tuona nadi atupa mehepa like hizo maswali, ma hot seat questions.
Avoiding kukua part of what it drew from the past season.
So tunadai kwanza with Panani over here.
Panani nani?
Panani over here. So swali ya kwanza. Bingo
as what she said.
So
ini so ngoja swali uicha. Eh let me swali sasa.
Uicha.
Ini analogy. So uko na demo wako.
Sina demo but
uko nayo.
Hypothetical.
Just imagine.
Hypothetical.
Akona dem.
Wait. Yeah, I have wait.
Akona dem.
Niseme.
So you dem, Yoshori amekusuggestia. Anadai. Threesome.
lakini saa yeye amesema yeye ndo ataleta dim.
Eh.
Umeget?
Yeye ndo ataleta dim.
So msha
clutch and everything.
You clap them cheeks and all. Lakini Shori anakuja kuambia ati the third girl was in the threesome. The second girl may ilikako yo threesome ameshika ball. So nani anafaa kuchinga hiyo mtoi? Wewe unafaa kufanya nini? Wacha niseme hiyo situation unafaa
na kwa hiyo ball kishatoa.
Ungefanya nini?
Hiyo mtoi yako na miezi ngapi?
Ni new sasa, like I'm expecting to tema kugamba.
Asha ame miss.
Siku miss.
Hiyo ni shuka. Amenyamaza hii time yote ndio kuja kuniambia mwezi wa saba huko ama.
Hawa naniambia na mwezi wa kwanza.
Jua lazima tu consider.
She's already, the baby is there.
Is there?
No,
and she's like, "Oh, I have a baby. I've been wanting."
Nina, am I allowed to commit mother?
Come on. Mother on who?
See on the...
Who's responsible?
You've got... Ako na mother on the side.
Mimi.
Relax, YNW Meli.
Mimi.
Okay. Niwe.
Sawa. Mimi na ni Mimi juu. Mimi na lipanda bebu.
Tulisha pandanga
bebu. Sawa kanyari.
Mimi na ni... It is I. Mimi na swali ni tricky though.
Personally for my side. Kwenye neza sema story. I was not hiding myself. Nime gundua hiyo nyumba haina maziwa. Jokingly. Sasi itabaki hiyo nini imekuwa sasa hivyo. Open relationship yenye si open, at least tunajua tuko wawili. Ambo unaonaje? The more the merrier. Atakuwa na bibi yangu asha step up kama sasa housewife. Inaitwaje? Wa kuchunga. Mimi natoka hivi tu naangalia my kingdom sasa, unasema. That is a crazy thing.
Sababu unaweza endelea na mtu huyu.
Mzee asha.
Sai, unaongelea sai nikiwa second year student.
Second year
student. Ah, mimi acha tu commit mada. Mr. Me sina ubaya bara. Najua ni vibaya, najua nitapanishiwa lakini tricky, mi hakuna kindo mitanga.
Nalea uwa mse.
Emi ya dog, ya dog.
Ima, kwa tatata tunalea mtu mmoja, yesi tushinda.
Manzi yangu. Kwa nani?
Manzi yangu demu.
Yes, wacha akuje uone, watu wa kutoke toke hapa utapati.
Kuna swali gani ingine koti?
Kijana.
Kuna hot seat.
Tu cook sana.
Hatu kuweke kwa hiyo hot seat.
Teka kwa spotlight.
Okay, hii itauliza lakini ilikuwa ina another segment. So between them mwenye akona, iliwacha reduce number, mwenye akona 100 bodies.
100? Umeduce up.
Ikuwa ni 7,000.
Ah, hey, haka ngefau.
Koni ya napea na
so,
kwa 1 minute, man, ni
mwenye akona 100 bodies, ama shuri mwenye amekuwa na 10 of your best friends.
Ay.
Ni tu kibango nuka nchaa pia na sende.
Hakuna.
The whole city ni hapa nani? Hiyo question.
Ay. Isi maswani mnatomba. 10 best friends ama 100 bodies.
That's the two injuries. So imagine.
That's the best friends ni mse na wana kila siku ama mse.
Mse unajua vizuri, homie. Hadi unajua kwa. Kwa
hivyo lafu wa kiwala mwari wako pia. Masi yani iko deep pause.
Best friends. Ayo,
we're not drinking on a year 10, like it is. What are you
lucky that 10 is
you've
heavy.
Had it first.
Unaweza
hiyo 10 ni heavy.
Buda, let me take the
you've had it first.
Your mental time ile kujua moyo wako sijaweza.
Ni kwanza wa 10 kwanza.
Okay, let me change. Let me go with 100. Do I know the job like kilo cheza mse after acha tu nini na 100. Nitakuwa zile za siwajui. Na plus according to biology, you know, that is elastic, so it's not super equal, so yeah. Yeah. I gotta go with 100.
Relying on load.
Nime change, meaning 100. You're telling me heavy stuff, yeah, that is true. Hey, Moses, since the day you imagine your stuff. Ah, pana. Ama ni 10 best friends wenye sijui, ama na wajua.
The best friends that you ujui.
Anezaniambia, body count yangu ni 10 of your best friends.
Zini, ay bro, si unajua.
Probably I have like a 20 or so, so.
Unajua?
Aya, let me go with 100 for sure. Kuna mtu wapo wa 10? 10 best friends.
Huh?
Okay, I said to know 100. Good for us.
Yangu ilikuwa tau bro.
Tau?
Where, hey.
Unaweza enda
tau? That's a little look. Mi yangu nipijibu ilikuwa tau.
Pause. Si yetu tulisema tau, ni mana yasuma yungu ilikuwa.
Hey. That is crazy. That is. Hey, that is a very, your damn naya for me.
So another question.
Another? Banga.
Another. So uneza kuwa na ashori uziyanga na akona doku kujiko ama mwenye ko older na wendo kona do most kujiko.
Sino mwaka miasa we. Sino mwake tu swanini na sanichi bumbio mbio.
Akwe
unapenda za haraka hapo.
Sema kama mama. But mimi ndio niko na pesa. Okay, 8 teme let say in combo. Mali yako
27. Apo
60.
60. Like 60. Generally them are older.
Ako older. Weba ako above 20 na mimi niko na pesa. Ai swami na nana yangu. Yangu acha tu ni ai manze. Una jobeni ni mdogo wako na ako na pesa kwa hivyo unamshona nini? Ai. Okay, let me go with the old and the money. I have the money. Probably old being not above 25 then.
Situation okay. Sipa.
Well, personally,
personally
age haitaipungua. Tunaongezeka. So yeah, mimi nitachukua the young one. More peace. Mimi nita lock in. Nazangazia pili. Taka motivation.
Unajua kiongea hivyo utakanyacha jibu yangu.
Oh, shape ana hapo.
See, let me think about it.
Hakuna. Nachukua tu mwambie hata kama ndio mzee milioni.
Hapana.
Kwa nini mzee kwa jumba?
Ndio mzee.
Mimi ndio mzee kwa hiyo.
Hapana, mimi naenda na yangu. Mimi aje kikire na yangu. Hakuna. Hakuna, mimi naenda na yangu.
Aje na kuchuna bro.
Ana be like
ana kuchuna na kwambia.
Nimeona nimewei niko na nyanya.
Yaani panani ulikuwa duda na hakuna sukari kwa nyumba.
Nikwambie ufanye nini?
Mimi naenda young and rich.
Let me be. Kuka hapa chini nikuone.
Young and bro,
na sinjua gareche hivo.
Eno, kimadizo wende uwashi yuguwa ni meka kwa papu. So, iya mwisho see that complicated. Unge chagua artist ngani. Akuje, end the stage na di mwako.
Mwenye neza, ay vibes cartel. Iya achukue enda na ye.
Vibes like in New York.
Achukue enda na ye home, tatafta mungine.
Pussy die, pussy.
Pussy
friend.
Money me alu, money talk, everyday, beat them bad. Enda na demi yangu. I say, we are trying to artist neza kubali. Lakini ukinete hapa, ukina...
So, take my pain away.
Hapa, na mina pair vibes, I swear. Hey, I give it
to him. Ni msanii top. Mimi kuna msanii youth, kuna msanii yoyote ana kwa like wheelchair divi.
Zina job mmoja hapo na a mental disorder.
Wako wengi hadi
sikanya ako na.
Yey,
utasubiriwa.
Too si good msanii.
Yey, good.
Tu ipi ya $50,000 kwa mdomo.
Oh, msema artist, kukua on stage.
Hai.
That's how zuri ya mdena mbiya.
Huyo anaweza pena jibu yako, on your behalf.
Huse ya malaki
tatu. Doggy dog, Drake! Huyo anapea Drake.
Zii. Ampui Drake.
Drake imeenda kabisa.
Certified lovable.
Hakuna.
Unapea nani?
Artist, for sure. Nini ya zapea terms? Najua utajambia boy ama nini?
Ah, wewe mwambie boy hadi sasa boy. Yeah, man.
Wale wao na choose these around. What's the day? Drake doesn't keep women. Acha flag my story alafu akuja
niambia nini?
Akuja
ni like 30 seconds before. Singo nimesema hivyo.
Drake, ngoa John. Drake can keep women.
Sasa ninakwambia nilikuwa na share sama team yako.
Lakini sasa yeye akiwa lost in the experience ashinde to get over the
lost
experience. Hapana.
Aseme lakini speaking
utawai. She always come back on to me.
Jay always
come back to me.
Na kama bado nani anaweza kuwa
na. I wish nani angekuwa artist. Leonardo DiCaprio. Kwanza niko 25 na piano never realized. Oh, she's gossip.
Lakini kuna swali. Hata Tom Cruise mwanaume tuseme like high value man wako na pesa. Kana man like beer ho.
Bro, sindio?
Anaweza kuwa na pesa. Ama mwanaume ni slut maker.
Okay. Hata wanaume pia na pimpingi
pia. Kuna hiyo but pia kuna ile ya konyo kweli.
Because mimi naona like being a ho ni like hakuna effort ni unapeana.
Eh, like wetu kwa popo
kwa tu hapo we.
But still the same.
Lakini funo.
Abusama
hai.
Hai.
Ha, tijadinyana bro.
Iwa ndio pose. Sa lakini haraka like.
Lakini.
Iwani.
Wezi sema.
Kitaka.
Wezi sema high value ha put any effort juu. Obvious ukiangalia watu kama Drake. Au watu hata kama ni side thing. Au mashuri kuwa wana flyiwa out, unabaiwa kenye utataka, utalala bizpua. But as well.
Nona sayo kiyama kuchoma mse cotton candy.
Mm-hmm.
You see nothing. So na neo flying out, mse adishi.
Everyday.
Kona kutumara kumia air drink ya kei kuchukue manzi.
Okay, to change my guy.
No. Money.
So I guess we've come to the end of our podcast. Before tufunge, there is one thing that we are cooking. Okay, for now, check out our IG pages, social media manager amesema ako kitchen buyer, so ana cook too on nearly a daily. Nimeona hapo hivyo we have a TikTok account, so we expect content also from that side, also from our IG, our socials, and we want to introduce a new segment of the like a new part of the podcast, like itakuwa ina focus on a specific thing peke yake, so watch out for that. Mkairada next week probably is when we'll tapata the cooking results. So share our pod, listen in from different platforms, Spotify, Apple, Google, all of them, anywhere you have access to our podcast, but we mainly advise Spotify and Apple podcast. Check out our
members, Apple.
Yeah bro.
What do you mean bro? Hey,
they gotta say Apple. Bombo class. So yeah, Mukairada, a lot of things are coming your way, pose. Sidhani kuna mambo ingine. There's also a reel that is cooking. Stay tuned for that. I think hii kitokea ama mkia when this podcast is out, maybe the reel itakuwa out ama ndo inifuata. So yeah, I'm expect you. I guess mna kila mtu anasema patent shot yake. Take it.
We're going guys.
In a good time. It's bombo class.
I'm here for the good time. Seems to say. And then you corner does like me at one point to say. You need to man up to say. Call yourself or let go. like in my parting shot is please share me say. Share our podcast. Share, like, follow us on all our platforms.
My guys, niu najua kaka waida misi nanga mingi. najua I always keep it short and sweet. So
kula njugu
kola si awiza
kombero mukombero.
So
sim
mwendele kutushow love pale IG, tunataka hata tufike followers. So kwani watu 15 ndo mnakosekana tafadhali? Yani jamini watu 15
200 bro.
Mwache kwa kiaji. Kaa ujacheki hizo reels zetu na ujaingia page yetu recently. Tafadhali fika hapo, kuna some good stuff. Utaona the faces behind the voices. Na si mbaya, like tukona usopua kuwa hapo hivyo. So si usishtuke, ingia hapo uangalie. Alafu Sims bana, poleni. Mtapata tu pia the loves of your life kama mimi. Shout out to the love of my life.
Hata kumention. Hata kumention.
So, it's been well. Very... Ay, nimeongea mingi. Wacha tu nikatia hapo. Nikige and manze, let me keep it short.
My name is Panani.
Ndio kufunga manze. Mimi kitu tu naweza kuambia tu ni mimi nimeambiwa sims mimi na dai tu kuambia never pray without acting, never act without prayer. I'm a man of God, but remember the why in yours is silent.
The why in yours is silent.
Exactly.
Yeah.
Kingdom and your God.
Sio wako.
We don't do that.
Ni wetu.
We don't do that here. We don't.
Partition.
Position and a position. My part in short is mornings are very special. If you can maintain the mornings to yourself, it's very spiritual. So the first part of the day in the morning, treasure it, utilize it for a good cause.
Morning then.
Asubuhi.
Glory be to God.
So yeah, regardless, kitumi itasema, wewe man, kama unapenda msichana wako, unajua na unajua unampenda. Na wewe pia msichana unapenda boy wako, usiambiwe kitu. They don't understand the love you have for your other person, so usiambiwe shit. Mwisho wa siku it's a good thing, it's either an experience or a lesson. And beyond that...
Anayipenda mwingine, anayipenda mwingine.
Mimi mpenda.
Oh, mwisho kiliza ngabongo. So ni hiyo. Follow us, comment, Spotify, we always have some questions or polls, panga panga hapo, changa mkeni nazo, I think that's all, shout out to everyone,
listening,
who, yes, hey, you know, yes, come on,
yes,
whenever
yes,
whenever is he,
so yes, tune in to our things,
all the things,
yes, things, so, msisahau ku interact with our polls. Yoko tuingine. Continue reposting, sharing everything that you all do in a take into account. And tell a friend to tell a friend. That's been our time. Till next time.
Adios, amigos.
Peace.